Yeah. Woo. Mic check 1 2. Yeah. 20 cars. You be up. Aha. Pops on the track. 20.
Kuna party. Wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my dog. Kuna party. Wapi parking lot. Tumetulia na machik for hot. Kuna party. Wapi parking lot. Wandai to be sit my thoughts. Kuna party. Wapi parking lot. Kujiet.
Pops on the track.
Kwa fresh kama ziwa. Ama ziwa. Victoria. Nana roll na ma warrior. Big boys na ma big boy toys. Chupa ni mbili mbili. Drink of choice. Wasupa wame dress to kill. Sexy kama kawa vitu tight na heels. Maboy kando yao ni kutupa mikuki. Kibora kufunga mchipi jo kumbuka mishuki. Rides in a sit on throne. Wengine wako kwa ride kwa Kilian Mando. Kuji bamba man. Si ni ma G, si ma gentleman.
Kuna party, wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Tumetulia na ma chicks for hot. Kuna party, wapi parking lot. Wandai to be sit my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Kuji etilia ma the life is short.
Parking lot imeshona, club ni empty. Mahasla wako kwa kona wanatafuta senti. Wengine wako mawaba, wengine malavalava. Mapedi wamejisunda kwa street key undercover. Mina sip on grouse. Madem zimeshika sha strip my blouse. Mbele iko sawa designer bra. Mambo yangu leo Johnny Kaimenga. Au skinny blanda. Mandai zinapumua mpaka skio imeganda. Hapo kando ni mabinti wazuri wanachokoza maboy wanavyoshake that booty.
Kuna party, wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Tumetulia na machik for hot. Kuna party, wapi parking lot. Wandai to be sit my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Gucci and chilea must the life be short.
Put your drinks in the air.
Kujiachilia maze life ni short.